Hivi unamjua Vino Boy wewe?
Baba JJ.
Muda zani hapa. Ribiti ya piga Luke. Luke the Fantastic.
Luke.
Hey! Wagwa!
Yule dada temeke kanda tisha kiuno chake kwa vile mesha maseke Misote puya kesi ndoka nivimbia Tia kampe mawa yake soloko sobeiche Toto na mesha yake na nikifili sikabashe Yote sababu yake na fisia Na usio mreso wakatome mtoto ananya Kuwanye faranga na mwaja mane minangangania Mbato jasema mbaka seme ya kilicho mwari ya sicho kina enda na udisi kunyikini Kama natoka stoki, kama napata spati Kama nakosa sosi, kama nakufasifi Fanya kama nakona mawifi, kila siku naulizo vipi Porashe mwenyumbani afiki Hasicha kwa jibu ni kipi Kosa macho kumona Memoyo kampenda tu Kwa nyuma nifosho na skidu waka mana mtu Ni mtu wa mastari Yeti kikina wazena napenda mafedeshe Na fingasti ya wale Na mini kumo umo Jini sinkiki unoku Nipenda sinipe moyo ni mbodi ni angeke na Nilunishe ya cheche Kisha chagwe mwenye we Na kumediki pepe ni muonge ya wani we
Hey
Nataka ni kubareke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kubareke ukweni Ugamone baba, ugamone mama, ugamone nataka nikubareke nyumbani. Ugamone baba, ugamone mama, ugamone nataka nikubareke ukweni. Ugamone baba, ugamone mama, ugamone kwani wendo kubareke nakai. Soko shashela katai, kika teka tai. Kafe pinyo gejai, kubareke nakai. Soko shashela katai, kika toka tai. Kafe pinyo gejai, hey! Woko mana uzuri wako, dada uzuri wako Mepitiliza nonanga Ika mama like oko kwenye kisa na ukicheka Ikwa kweli mama unani maliza moja mbili Hapo na dara ukweli unaweza su kweli Nunda spati picha dapo kupata misirali Mano siku kucha uwa na kota nukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyakinya masera wakishua Maisha yangu Kosa macho kumona Mimoyo kampenda tu Kwa nyuma nifosho na skidu wakama na mtu Ni mtu wa mastari Yeti nyingina wazena napenda mafetishe Na fingasti ya wale Na mini pomo umo Jini sindiki unoki Nipenda sinipe moyo ni mbodi ni angeke na Nilonishe ya cheche Kisha chagwe mwenye we Na kumedi kipepe ni muonge ya wani we
Hey
Nataka nikubareke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka nikubareke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka nikubareke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka nikubareke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone kwani wendo kubareke nakai Soko shashela katai kika teka tai Kake pinyo gejai kubareke nakai Soko shashela katai kika toka tai Kake pinyo gejai hey Basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hoya cheke tuwa
Wagwan
Haya sasa
Sola kundu basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa
Muda zonya pa Push gang
Well I'm Bishy OG
And one was Spider
Go back in fair
Diaz Baba Niran in the big ashe
Baba Kambi Baba Nakata Gwalia Kunya Kegwalia
Baba Shimani
Nakata Kegwalia
Azad Ramon Mira kwa sawa na mkwazi wangwe Mkwe mkwere Oksa Dogo na kumbuka hii
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.